Esule kumi na omwenda. Mukama na yogera ne Musa nti, yogera n'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri obagambe nti, munaabanga batukuvu, kubanga nze Mukama Katonda wammwe ndi mutukuvu. Mutyenga buli muntu nnyina ne kitaawe, era mwekuumenga sabbiiti zange, nze Mukama Katonda wammwe. Temukyukiranga bifaananyi, so temwekoleranga bakatonda basaanuuse, nze Mukama Katonda wammwe. Era bwe munaawangayo ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe eri Mukama, munaagiwangayo era mukkirizibwe. Ku lunaku olwo lwe munaagiweerangako kwe munaagiriiranga ne ku lw'enkya. Era ekintu kyonna bwe kinaafikkangako kutuusa ku lunaku olwokusatu kinaayokebwanga omuliro. Era bwe kinaaliibwangako n'akatono ku lunaku olwokusatu kiba kya muzizo, tekikkirizibwenga. Naye buli anaakiryangako anaabangako obutali butuukirivu bwe, kubanga avumisizza ekintu ekitukuvu ekya Mukama, era omuntu oyo anaazikirizibwanga mu bantu be. Era bwe munaakungulanga ebikungulwa by'ensi yammwe, tomaliranga ddala kukungula nsonda za nnimiro yo, so tokuŋŋaanyanga ebyerebwa ku bikungulwa byo, so toyeranga mu lusuku lwo olw'emizabbibu, so tokuŋŋaanyanga bibala ebikunkumuka mu lusuku lwo olw'emizabbibu, onoobirekeranga omwavu n'omugenyi. Nze Mukama Katonda wammwe. Temubbanga, so temulyazaamaanyanga, so temulimbagananga mwekka na mwekka. So temulayiriranga bwereere erinnya lyange n'okuvumisa n'ovumisa erinnya lya Katonda wo. Nze Mukama. Tojooganga muliraanwa wo, so tomunyaganga. Empeera y'omusenze akolera empeera tosulanga ng'oli nayo okukeesa obudde. Tokolimiranga muggavu w'amatu, so tomuteekerangawo nkonge omuzibe w'amaaso. Naye onootyanga Katonda wo. Nze Mukama. Temusalanga misango egitali gya nsonga. Tolowoozanga maaso ga mwavu, so tosanga mu kitiibwa maaso ga w'amaanyi, naye onoosaliranga muliraanwa wo emisango gya nsonga. Tobanga wa nnimi ng'otambulatambula mu bantu bo, so toyimiriranga kulumba musaayi gwa muliraanwa wo. Nze Mukama. Tokyawanga muganda wo mu mutima gwo, tolemanga kunenya muliraanwa wo oleme okubaako ekibi ku lulwe. Tuwalananga ggwanga, so tobanga nange yonna eri abaana b'abantu bo, naye onooyagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Nze Mukama. Mwekuumenga amateeka gange. Tozaalisanga nsolo ezo engeri ezitafaanana bumu. Tosiganga mu nnimiro yo nsigo ey'engeri ebbiri. Ekyambalo tekikubikkangako eky'engeri ebbiri ez'olugoye ezitabuddwa wamu. Era buli anaasulanga n'omukazi naye nga muzaana, ng'aliko bba amwogereza, era nga tanunulwanga n'akatono, so nga taweebwanga ddembe, banaabonerezebwanga, tebattibwanga, kubanga teyali wa busa. Awo anaaleetanga ekyo ky'awaayo olw'omusango eri Mukama, ku mulyango gwe weema ey'okusisinkanirangamu embuzi ennume okuba ekiweebwayo olw'omusango. Awo kabona anaamutangirizanga endiga ennume ey'ekiweebwayo olw'omusango mu maaso ga Mukama olw'ekibi kye yakola. Kale anaasonyiyibwanga ekibi kye yakola. Era bwe mubanga muyingidde mu nsi eyo, era nga mumaze okusimba emiti egy'engeri zonna egiriibwako, ne mulyoka muyita ebibala byagyo obutakomolwa bwagyo, emyaka esatu binaabanga gye mulinga ebitali bikomole, tebiriibwangako. Naye mu mwaka ogw'okuna ebibala byayo byonna biriba bitukuvu olw'okutendereza Mukama. Ne mu mwaka ogw'okutaano mulirya ku bibala byayo, ebawe ekyengera kyayo. Nze Mukama Katonda wammwe. Temulyanga kintu kyonna wamu n'omusaayi, so temuwanga ddogo, so temulagulanga. Temumwanga nkiya, so toyonoonanga nsonda za kirevu kyo. Temwesalanga ku mubiri gwammwe olw'abafu, so temwesalangako bya buyonjo byonna. Nze Mukama. Tovumisanga muwala wo okumufuula omwenzi, ensi ereme okugoberera obwenzi, ensi nejjula ekibi. Mwekuumenga sabbiiti zange, era mutyenga awatukuvu wange. Nze Mukama. Temukyukiranga abo abasamira emizimu, newaakubadde abalogo, temubanoonyanga okwonooneka olwabo. Nze Mukama Katonda wammwe. Oseguliranga alina envi, era ossangamu ekitiibwa amaaso g'omukadde, era otyanga Katonda wo. Nze Mukama. Era omugenyi bw'anaatuulanga naawe mu nsi yammwe, temumukolanga bubi. Omugenyi anaatuulanga nammwe anaabanga gye muli ng'enzaalwa mummwe, era omwagalanga nga bwe weeyagala wekka, kubanga mwali bagenyi mu nsi y'e Misiri. Nze Mukama Katonda wammwe. Temukolanga ebitali bya butuukirivu okusala emisango, okupima emikono, okupimira mu minzaani, newaakubadde okugera. Munaabanga ne minzaani entuufu n'ebigera bituufu, Efa ntufu ne ine ntufu. Nze Mukama Katonda wamwe yabajja mu nsi ye Misiri. Era mukwatenga amateeka gange gonna, n'emisango gyange gyonna, ne mubikolanga. Nze Mukama.